tune tamsan no modukoso engokola nebiano bonwabi lomfan nesipiwo esingaka jonga bonga bantu bayamthanda ilizwe lonke limele ilizwe liyamfuna usemncinane unethuba utayiwa umushe Sebenza nabadala nabancane intanga zakhe usebenza ngobunono upholile andizange ndikholwe kucingo luthe uhambile Daiushi Andizange ndiwakholelwe Amaphepha aethi Udai wa umushe uzishi Kwazimba Kwenzeke nto Kwazimba Akho mntu waziyo Akho mntu waziyo Ngoba sonke siyafana Siyazibuza Siziphendula Komdo waziyo Ngoba Mushi Daiwa Nuwa kwake Basishi
Mushi
Bano wazi Nguye kulu kulu Nguye dwa Komdo wazi Usishiye lubu nwane be Good one, it is in the night.